intirushwa amaboko akaba ariyo tugiye kuganira atubwira kuri reaction yabo muri FDL ndetse n'icyo batekereza ku byatangajwe n'uriya mutwe yavutse ejo CNLD ubwiyunge buvuga ko bitandukanyije n'igice cya Byiringiro. Bwana Nyasi ni wa muduteza amatwi, ndagira ngo mbaze no umurongo wa telefone waba ucamo neza. Inyasi nushwa amaboko, mwasuza abateza amatwi raditahuka.
Murakoze cyane Serge, ndagushimiye cyane kongera kumpa umwanya kugira icyo mvuga kuri radio ya nyirimi ikora akazi gakomeye cyane mu rugamba rwo kubohoza u Rwanda. Nkaba ngira ngo kandi nsuhuze abanyarwanda bose bumviye radio, nanabashimira cyane cyane abafite ubwitange bwo gukomeza gushyigikira bene ibikorwa nk'ibi. Murakoze.
Urakoze cyane Inyasi, ni njyewe wagombye kugushimira bitewe n'uko wabonetse nyine kugira ngo tuvane urujijo ndetse tunakomeze dutanga n'ijambo kuri buri wese. Njye naravuze nti umuntu wese uzajya yumva ko yavuzwe kuri iyi radio mu gihe gihari ashobora gutinyuka kuvuga ajyaza rwose yaka ijambo. Ni muri urwo rwego rero ejo twakoze inkuru hano tuvuga ku mutwe wavutse cyangwa wigomoye ku mutwe wa FDL hariya muri Congo witwa CNLD ubwiyunge, tukaba twaravuganye rero n'umuvugizi wabo ejo akadutangariza bimwe mu byatumye bigomora. Wenda reka twibukiranye ibyo twaganiriye ko nzi neza wenda kutumvise nibyo twaganiriye kugira ngo baze wumve ibyo twaganiriye mbere yuko njya mu kiganiro nawe utubwira icyo mubitekerezaho ndetse icyatumye bagenzi banyu bigombora mwari muri mu rugaga rumwe cyangwa mu mutwe umwe muharanira impinduka hariya muri Congo ndetse nuko muharanira ko mwatahuka mu Rwanda mwemye mu cyubahiro.
Umuvugizi wa CNLD Kamanda Anastasi. Kana Kamuhanda ndi umunyamakuru Serge Ndayizeye wa Radio Itahuka muri Leta Zimwe za Amerika. Nagira ngo tubabaze uyu mutwe wa gisirikare mwashinze, muravuga ngo mwahoze muri FDL, murumva icyo mwadutangaza kugira ngo tumenye neza uyu mutwe wanyu wa gisirikare mwashinze uyu munsi. Itangazo twabonye ku rubuga rwa internet ravuga ngo bamwe mu bitandukanyije na FDL bashinze umutwe mushya witwa CNLD ubwiyunge. Bishatse kuvuga iki? Kuki mwitandukanyije na bagenzi banyu? Impamvu navuze umutwe w'ingabo nuko mu binyamakuru twabonye turabona nta foto yanyu tubonaho ngo tumenye ngo muri bantu ki, ahubwo turabona ifoto nyine y'abantu bahetse imbunda ku buryo bitanga isura yuko ari umutwe wa gisirikare. Ese bwana muvugizi nako Kamuhanda Anastasi, kugira ngo mutumare amakenga muri bantu ki kugira ngo twumve yuko na Byiringiro nituza kumuhamagara aza kutubwira niba bazi Byiringiro mwa mwarakoranye mukamutandukanye nko kuri izo mpamvu urimo gutangaza, impungenge abanyarwanda bafite n'ukumenya niba koko Kamuhanda Anastasi warabanye na Byiringiro ndetse ibyo uvuga ari ukuri?
Ariko ntabwo yaba ko FDL ari umutwe w'ingabo
None itandukanyirizo cyane cyane cyangwa icyabatandukanyije n'abagenzi banyu ntabwo cyumvikana kuko nta nubwo bisobanutse neza watubwira zimwe mu ngingo mushingira ukumva ko mugomba kwitandukanya nyuma y'igihe kirekire mwari muri hamwe kanya na General Byiringiro kuko adashyira mu bikorwa ibyifuzo by'impunzi kuri wowe ubona iki kibazo cyakemuka gite kuko impunzi z'abanyarwanda zimaze imyaka irenga 22 mu buhungiro hari mu mashyamba ya Kongo kuri wowe kwitandukanya na Byiringiro mukeka ko mufite igisubizo gitomoye mwaha impunzi z'abanyarwanda ziri mu mashyamba ya Kongo Muhanda Anastase ukiri aho ngaho uribuka ko no mu gihe habaga urugaga bitaga CPC Byiringiro Victory atigeze yumvikana na Faustin Twagiramungu cyane cyane nk'uko ukomoza uti hari abantu bafite ibyaha abo bantu bafite ibyaha wakeka ko aribo basubiza inyuma ikibazo cy'impunzi kuko nibuka ko nishwana cyangwa no kutumvikana neza na Faustin Twagiramungu byari bashingiye ku kintu cyerekana ko hari abantu bakoresha impunzi mu nyungu zabo cyane cyane nk'uko nawe uvuga uti hari abantu bafite ibyaha nawe ugiye kumera nka Faustin Twagiramungu ibyo yabwiraga General Byiringiro bazitabira inkiko za Ebwana Gana Anastase izo nkiko bazazitabira he kuko nta nkiko inkiko zo mu Rwanda ntabwo abanyarwanda bazemera none izo nkiko zaburanisha abo bantu bafite ibyaha bati bari mu munzi kandi bavuga ko barwana ku mpunzi leta FPR ishaka kurimbura uvuze uti nibabanze bacirirwe imanza bakurikiranwe n'ibyaha bakurikiranweho icyo gihe harabavuga ko nawe uri mu mugambi wa leta FPR
abakozi bahagaze ku kuko abakozi bahari mu nzu cyangwa se ibigo byose
umutwe wanyu cyangwa urugaga rwanyu CNLD ubwiyunge rwaba rugizwe n'abantu bangana iki ese muri ishyaka rya politiki ese mu rugaga rw'impunzi gusa ziharanira gutahuka zimwe mu nshingano zanyu kuri itariki ya 31 Gicurasi mugiye kwerekeza politiki hehe gerageza ugire icyo utangariza cyane cyane bamwe mu z'abanyarwanda bari mu mashyamba yo kongaho ngaho musa nkaho muvugira kugira ngo mubereke icyerekezo mwafashe cyo kubavuganira
kwa makuru
twumva avuga ko uru rugaga rwanyu rwa CNLD ubwiyunge ari urugaga rwa Colonel Wilson irategeka ese byaba ari ukuri ariko cyo gihe nakubwiraga umutwe wa gisirikare umpakanira ko nta mutwe wa gisirikare uhari ariko mu gihe twabonamo nka Colonel Wilson irategeka n'abandi bantu b'abasirikare byabivuga yuko urugaga rwanyu rufite na blanche ya rume militaire ndagushimiye Kamuhanda Anastase ni umuvugizi wa CNLD ubwiyunge bakaba rero batangarije imbaga z'abanyarwanda uyu munsi ko tariki ya 31 Gicurasi bashyizeho urugaga CNLD ubwiyunge aho bavuga ko bitandukanyije na Generali Byiringiro turagushimiye Anastase bwo mu minsi urakoze cyane Kamuhanda Anastase umuvugizi wa CNLD ubwiyunge tuvugana ari mu gihugu cya Congo Kinshasa
baditahuka ijwi ry'abanyarwanda ivugira i Washington DC hano muri Amerika turakomeza hagati mu kiganiro cyacu bwana Inyasi ntirushwa amaboko umaze kwiyumvira Kamuhanda twaganiriye nyine kuri telefone yo muri Congo ariko itangazo ryabo wa mugani rikaba risinye rivuga ko bari i Kigali telefone namuhamagaye ntabwo ari i Kigali reka ntangire mbibabwira twivuganiye kuri telefone yo muri Congo 243 ariko mu itangazo nyine wa mugani ntabwo nigeze nkora attention ngo ndebe ko ari Kigali nabibonye ikiganiro cyarangiye abandi bakamenyanikira ati se mwavuganye ari i Kigali mwavuganye ari hehe nakoresheje nimero ya Congo ntabwo rero nakoze attention cyane kuri iriya tangazo n'itariki ryasinywe ariko nabonye nimero ya Congo anyway icyo ndumva atari ikibazo kiremereye kuri njyewe Inyasi mu byo Anastase ambwiye mwe mwitandukanya nabyo muti muravuga muti ni ibintu byatangiye kuva kera Inyasi rushwa amaboko ijambo ryanyu
ikintu cya mbere navuga kuri ayo magambo uwo muvugizi uwo mutwe bavuze ko bashinze ejo avuze nuko harimo ibintu byinshi ibingibi umuntu yakwita gusisibiranya. Icya mbere arabizi niba yarabaye mu rugaga igihe yabereyemo ko urugaga rudashobora kuba ari urwa Victor Byiringiro. Nta muntu n'umwe wabaye muri FDLR uzi uko ikora, akaba azi uko ibyemezo bifatwa, ushobora gutinyuka ngo avuge ngo ni igice cya kanaka. Iyo ni imvugo urebye y'abapolitisiye bari hano hanze bakunze kwitiranya FDLR n'ayo mashyaka, usanga perezida w'ishyaka aba ariwe n'abandi bantu bagera kuri 4-5, noneho yaba adahari ishyaka rikarangira. Jenerali Byiringiro ni perezida w'agateganyo w'urugaga, ariko ntabwo afata ibyemezo wenyine. Ikintu cyatumye abo bantu bivumbura bakajya kuvuga ngo bashinze umutwe, kandi ni ibintu urebye bamwe bagiye bakurikira imyitwarire ya bamwe muri abo bagabo babirimo, tuzi neza ko atari ibintu byadutunguye kandi ko atari ibintu byabaye tutazi iyo byaturutse n'iyo bigana. Nuko hagati y'itariki ya 23 n'itariki ya 25 z'ukwezi gushize, inama nkuru y'ubuyobozi bw'urugaga yarateranye ibirimo abayobozi bose, ndetse na Colonel Wilson yari yayitumiwemo usibye ko atitabye. Iyo nama rero yafashe icyemezo cyo guhagarika Colonel Wilson ku mirimo ye nka Vice President wa kabiri w'urugaga, bitewe icya mbere no gukorana n'abanyapolitiki bari hanze bagaragaje ko bashaka gusenya urugaga, akabikora cyane cyane mu gukwirakwiza propaganda yo gucamo abantu ibice cyane cyane bihereye ku turere. Bamuhagarika cyane cyane kubera kwanga gukurikira amategeko yahawe n'abayobozi irashike biwe, ndetse hazamo n'icyo kintu kindi cyo gutesha abantu umutwe, ni ukuvuga ku kwirirwa akwirakwiza amagambo aca abantu intege kugira ngo bajye mu byo we yashakaga kubajyanamo. Ibyo bintu rero icyo cyemezo kimaze kuza, nibwo Colonel Wilson n'abasirikare bamurinda n'inshuti ze zimwe buriye akantu k'agasozi bavuga yuko bitandukanyije na FDLR, bakaba bafite uwabo mutwe, noneho batangira gusohora amasangazo nk'uko nawe wabikomojeho, asa na ya yandi twagira mu ngo yasohoye igihe cya CPC avuga yuko bashaka ko abayobozi bamwe ngo bajyanwa mu nkiko, noneho hongeraho n'iki kintu cyo gushaka kumvisha abantu ko ari urugaga rwa Byiringiro, kandi icyemezo cyo guhagarika Wilson cyarafashwe n'abantu bose bari mu buyobozi bukuru, ndetse harimo n'ubuyobozi bwa gisirikare. Ni ukuvuga ko icyo kintu bari bagiteguye mbere, iyo nakwita retorike bafite ni ibintu bari bafite mu bashaka kuvuga, ariko hari ikintu bakomeje kuvuga batsindagira cyane cyo kuvuga ngo General Byiringiro yarashe kuri HCR. Ndizera ko ukurikira amakuru n'abandi bantu bakurikira amakuru, niba mwarigeze musoma amakuru avuga ngo FDLR yarashe kuri HCR, mumbwiraho mwabisomye, kuko ndibuka ko ari na maradiyo y'Igoma ari na za Okapi zavuze ko ibyo bintu byakozwe n'amabandi. Nubwo rimwe na rimwe bamwe mu banyamakuru bahariya n'abandi bantu bapfa kumva ikintu cyose cyabaye hariya, cyane cyane iyo bumvise umuntu w'umuhutu ufite intwaro cyangwa se umuntu uvuga ikinyarwanda ufite intwaro iteka bahita bavuga ngo FDL yakoze ibintu ariko muri iyo kayo ntabwo bigeze bavuga ngo FDL yagiye kurasa kuri HCR kubera ko ibyo bintu FDL ntabwo ishobora kubikora. Ikintu gituma barimo bagaruka kuri icyo kintu ngo kiryo barura ngo barashaka kubarurwa ngo bamenyekane nuko muziko wagiye gushira imyaka igera kuri itatu guverinoma ya Kongo yarabaze impunzi hariya ivuga umubare wazo. Nyuma ariko mu gihe Abanyamerika batangiraga kuvuga ngo barashaka kongera ngo gusenya FDLR Burundi baza kuzanamo icyo kintu cyo kuvuga ngo bashaka kongera gukora ibarura ngo noneho batange amakarita biometric ari ya yandi yo kugira ngo ukurikije ibyo baba bashakira kubikora cyane cyane mu bihugu bagiye bajyamo bashaka gukontrola za population nko muri za Afghanistan na hehe kugira ngo bajye bashobora kumenya abantu bakuriye hariya cyane cyane ababahutu babasore ngo batazahungabanya ibyo barimo bashaka gukora mu karere. Ariko ibyo nabyo ntabwo urugaga rwabyanze kubera yuko rufite abantu bavugana na HCR, rufite abantu bavugana na n'inzego za Kongo mu bintu nk'ibyo ngibyo, ibyo bintu bikaba bikorerwa muri presidence. Ikintu rero abo bantu batarimo bavuga nuko hari umuryango witwa Enough Project uba hano hepfo wari wasohoye inyandiko mu mwaka w'2014 ushyiramo ngo taktike zirindwi zo gusenya FDLR noneho muzanyuma na nyuma bongeramo n'ibyo ngibyo byo gukoresha ibarura no gutandukanya impunzi n'abayobozi no kureba uburyo ngo bakora ibintu bituma haba za defection massive no gutuma abantu bava mu rugaga bakagenda n'impunzi zimwe zigatatana noneho babona uko bakurikira abayobozi b'urugaga babice. Ibyo ni ibintu bari banditse, ibyo bintu birahari. Uwo muryango ufite ibiro igoma. Uwo muryango rero ukaba nanone mu bintu ushaka gukora ari ugukoresha abanyapolitike bamwe barimo na twagira mungu noneho bakagenda hariya bagashaka uburyo izo mpunzi bavuga ko ngo zihagarariwe n'abandi bantu batari FDL. Ariyo mpamvu mu minsi yashize mwabonye twagira mungu yasohoraga bya bintu bye ngo za memorandum z'impunzi agakora za declaration y'intambara ubundi akandika za ultimatum noneho ubwo rero kubera ko kuva igihe cya CPC we na Colonel Wilson bakomeje gukorera hamwe bakora ibintu byo kuzana amacakubiri mu rugaga birimo ibingibi byo guhora bavuga ngo bashaka gukora ngo ingabo abanyenduga biyumbamo noneho bakazamura ibintu byo guhora nyine bashaka ko abantu bacagagurana. Ubwo Wilson yarenze ku izo nzego zindi zisanzwe zikora ibyo bintu byibarura ajya gushaka abantu bo muri Enough Project bagomba kuba baramuhaye amafaranga cyangwa se ibindi byose bagiye bamushukisha none haratangira akajya ajyana impunzi rwihishwa zimwe zigira n'ibibazo hari zagiye zicwa kubera ko bazishyize inyuma yaho zari zisanzwe zirindiwe ngo barashaka kujya kubabarurisha. Ibyo byose bituma abayobozi b'urugaga basanga ko harimo icyambere gusuzugura inzego z'urugaga, ikindi harimo nyine gukora ibintu bazi neza ko bigamije gusenya. Ubwo nibyo
ibyo barimo bavuga. Kandi Nyasi utwemerere tujye tukuganiriza ko ndi kumwe na Didas yari ibibazo twifuza wenda ko bisobanuka. Hey. Kuri wowe urashaka kutugaragariza yuko hari abantu bashaka gusenya urugaga kandi ukaba utwereka ko ari ibintu byateguriwe ngo muri iyo project itwa niba ari Enough Project aho bagomba kubarura impunzi noneho bakaba babasha gukurikirana abayobozi babo. Iyo twibukiranyije ibibera hariya muri Congo nta wakana ko impunzi zitabaruwe ndetse mukana na cyagiye mwavugaga yuko hari ibigano bigomba kuba hagati yanyu ndetse na Leta y'u Rwanda. Muribuka yuko hari n'abasirikare banyu bajyanywe Kisangani bakicishwa inzara mu bigo bari babajyanyemo uyu n'uyu munsi ntabwo tuzi n'amakuru yabo uko bameze. Hari ibintu byinshi byagiye bikorwa ibyo ndumva nta munyarwanda utabyibuka. Niba mwari muzi ko wari umugambi mubisha mubi kuki mwemeye kujyamo, kuki mwemeye ko iyo migambi itangira gukorwa, kubabarura, gutandukanya bamwe mu basirikare banyu babajyana Kisangani, kuki mwari mwemeye ko iyo migambi ba kandi muvuga ngo yari migambi mibisha?
Umugambi mvuga mubisha ni uw'iryo barura ry'ayo makarita wazanywe n'iyo proje. Ni icyo kintu kimwe spesifike, ni icyo kintu abo bantu barimo bavuga. Ibindi bya Kisangani byari byaje mu byo twari twumvikanyeho na guverinoma ya Kongo na SADC ni birabyo gushyira intwaro hasi, usibye ko bageze aho nyine abo bashaka gukora iryo barura rindi barabivanga. Kandi nk'uko mbivuze ntabwo FDL yigeze yanga gukopera na HCR cyangwa se nubari CNR ariko yitwa organiko ibyo bintu muri Kongo, gusa biba bigomba gukorwa na organi z'urugaga zisanzwe zikora ibyo ngibyo. Ibyo bindi bashakaga gukora bizamo n'ibyo bya korupsiyo no gushaka gutuma nyina abantu bakora ibintu nk'ibi ngibi bari abakoze, n'ibindi biba bifite izo organizasiyo nk'iyo yindi inyuma. Ibyo rero icyatumye uwo ngomba kubisobanura ni ukubera ko abo bagabo bakunze gutinda kuri icyo kintu ngo yarashe kuri HCR ngo kandi HCR yari ije kubamenya. Kandi mu by'ukuri ukurikije igihe cyose bari hariya n'igihe bagiye basaba HCR kuza, ndibuka na Kisangani twari twasabye ko HCR yagira ikintu ikora, ntabwo yigeze iza, yaje bwonyine igice cyayo kije cyohejwe n'abo bantu bo muri NAF project. Kubera ko usomye iyo raporo yabo bari bafite icyo kintu bashaka gukora, kandi abantu bari bazi icyo ari cyo n'icyo cyashakaga gukora barabi. Urabona ko n'ibyo ngibyo barimo bakuru uyu munsi n'ayo magambo barimo bavuga, urwo rwango ubona barimo bavuga bashaka gufata Byiringiro ngo yagiye kurasa kuri HCR kandi na Kongo itarigeze ivuga ibyo bintu, ni ikintu kikwereka ko bazi neza icyo cyemezo cyari cyafashwe cy'uko Wilson kuba yaragiye gukora ibyo bintu arenze ku by'inzego zarimo zikora bari bakimuhagarikiye.
Didasi Gasana, niba unteza amatwi hari ikibazo ufite wabaza mugenzi wacu Inyasi Nirushwa Amaboko? Ndakeka ko mugenzi wacu Didasi atatwumva, wenda ari kuri mute. Gani Inyasi, reka noneho tuvuge ku reka turebe niba hari conflict koko nk'uko bigaragara. Impungenge abantu barezinga baravuga bati ibyabaye byarabaye ejo, itangaza twararibonye, ariko nano turibaza tuti niba Colonel Wilson bashinze umutwe cyangwa bagashinga urugaga uko twabyita, kuki itangazo ryashyizweho umukono ko riturutse i Kigali mu Rwanda?
Uzi kwa kundi rimwe na rimwe abantu banyuzamo bakavuga akari murori batabishaka. Genda tekereza ko ariko byabagendekeye, kuko mu bindi bintu twagiye dukurikira mu bijyanye n'abantu bari inyuma y'iki kintu nuko iyi gahunda ijyanye n'ibi bintu ari u Rwanda cyane cyane iyo rukoranye n'izi lobby za hano, iyo babonye abanyarwanda batangiye kuvugana, batangiye kwishyira hamwe cyane cyane abari hanze ngo bahindure ibintu mu Rwanda, bari bakora uko bashoboye bakareba umuntu bagurira, bakareba umuntu babeshya, noneho bakazana ikintu gishya cyo kurangaza abantu. Naguha urugero mu bijyanye n'ibirimo biba uyu munsi hariya, kugira ngo abantu bumve ko uyu mutwe nubwo barangije barimo kuvuga ngo ntabwo ari umutwe w'intambara, ntabwo ari umutwe wa gisirikare, ko ibyo barimo n'ibyo batangiye kubwira abantu, kuko barimo barahamagara abantu bamwe bababwira ngo bagiye kubohoza igihugu, bagiye kugira gute, umwe mu bayobozi babo uyu Colonel Wilson ejo yiranywe n'umujenerali w'umukongore uyu Delphine Kayimbi umaze iminsi ari kumwe na bari aba General Mandevu Kabila yoheje hariya aribo bafurumye bakaba banaruma ya mitwe hari uwitwa Chandayira na Cheka imaze iminsi iri guhiga impunzi mu bintu abo bantu bose bavuze ntabwo bigeze bakubwira ukuntu aba Hutu b'abakongore barimo bicwa buri kanya bazira ko rimwe na rimwe bavuga ikinyarwanda ubundi ngo ari abahutu ko hari impunzi zitakigira amahwemo kubera yuko abo ba general basanze FARDC sidashaka gukomeza guhohotera impunzi bakagenda bagashaka igice cy'abasirikare bamwe baturutse Kigali abandi baje bavuye mu bindi bice bya Kongo ariko bishyuwe na Kagame kugira ngo bapfuye imitwe y'abasiviye yo kwirirwa ihiga impunzi yica abantu abo bantu niba arimo avugana nabo impamvu arimo avugana nabo akenshi abantu bagiye kuvugana nabo baba bari mu migambi ubye yo gutaha cyangwa se gukora ibintu Kigali ishaka kubera ko Delphine Kayimbi umwe mu bantu ba Kagame hariya niwe ukordona ibyo za infiltration za RDF irimo ijya hariya ibyo abantu bose bari hariya barabizi niba ariwe muntu urimo ufasha Wilson ngo kuorganize ibintu nukuvuga ko ubye Wilson agiye gutaha muri DDR bya bindi byo kujya mu Rwanda akaba afite abantu arimo aragira nkuko basigaye babivuga ngo bamujye inyuma noneho bose bazasange bageze Kigali nka wundi tw'amahoro mu myaka yashize ariko icyo kuba bavuze ko bari i Kigali nyine ibyo bintu bikorerwa i Kigali ibyo byo biragaragara ikindi nanone ni iki kiganza cy'abanyapolitike bamwe bamaze iminsi bavuga ngo barashaka kugira ingabo barashaka gushinga ingabo ariko noneho nkaho bavuze wenda batireka dukorane neza n'umutwe uhari wenda abantu bamenyereye ibyo bintu twumvikane nabo bakavuga bati turagenda tubatezemo amacakubiri noneho havemo igice kimwe tukita icyacu ibyo bintu nibyo byasenyutse PC kubera yuko muribuka igihe cya za nyandiko zavuga ngo barashaka gushyiraho intimirwa icyo gihe nabwo rukokoma yari mabwira Colonel Wilson ko azamugira generali none hakaba ari uyobora abantu bose ibyo bintu bishobora kuba bitigeze bimuva mu mutwe ariyo mpamvu hari tugeza uyu munsi tukihanganye nibyo ariko icyo navuga hatabayemo ibi ngibi byo kuvuga ngo barashaka ko abantu bamwe baba abantu babi ngo noneho bo n'abantu beza ngo nibajye kwicisha byiringiro ngo ni umuntu mubi ngo yarashe kuri HCR nkaho ibyo bintu bumva binashoboka nibakore koko ibyabo nibavuge nibagende nibasange twagira mu ngo bavuge ibyo barimo bakora bavuge icyo bazaniye abanyarwanda ariko noneho bareke kuzaniye politike yo kuvuga ko hari abantu beza n'abandi babi mu gihe inkiko zarusha ubwazo zafashe igice kimwe cy'abanyarwanda zicira imanza abahutu kugeza ku bajenero bamwe zarekuye none hakaba hari abantu bumva ngo bashaka no kubanza kujyana abandi badafite ibyo baregwa mbere yuko Kagame na Kabarebe na Karenzi Karake n'abandi bose nabo bajya gusubiza ibyo bakoze umuntu wese uzana
inyasi urumva ko na hariya naramubaje nti iyo mvugo yawe ntayitane naye indi yatwagira mungu yanyuze kuri BBC gahuza miryango Faustin twagira mungu umunyapolitika ahanganye na Jean Byiringiro naramubwiye nti iyo mvugo ndabona ntayitane naye yindi ariko njyewe siho nshaka kuganisha kuri mugoroba ikibazo cyanjye ikibazo kirahari mu butumwa kukitubwira Colonel Wilson twari tumumenyereye tumwumva Colonel Wilson hari igihe cyashize tuvuga tuti yaburi burengero bamwe batarafunze mu bihugu by'abaturanyi za Tanzania amakuru akagenda aza ukavuga uti sinanayotangaza kuri radita uga ko ntago mfite details cyangwa enough evidence yo kuvuga ngo nimvuga ngo yarafunze ndavuga yafunzwe nande yafunzwe kubera iki yarekuye kuye mpamvu hari ibintu byinshi twa twumva ukabyirengeje kuba udafite details zifatika ariko uyu munsi nkurikiranye nk'amakuru wenda nka Sonia Rore umunyamakuru wa EFI mbere yuko ntangaza ibintu nabanje kuverifya kwa Sonia ibyo yatangazaga ndavuga ni EFI na Sonia bari dokumente bahabwa kopi bazi uburyo ibintu biba bimuvinga ari mu karere ibintu akora cyangwa atangaza abayamaze kubiverifya ntagapfa guhubuka kuba bavuga bati kiracyo ni cya Wilson nawe urasa nkaho ubyemeza ariko kibazo nge mbaza ni ku banyarwanda bibonaga mu rugaga ku banyarwanda bumvaga potential ya FDL bayumva uyu munsi bari mugira buravuga bati ese kuki mutakorana nubwo mwamufite imyumvire itandukanye hakaba baravuga bati byene njye ufite ukuri cyangwa bari ati Wilson ufite ukuri kuko byakunze kuvugwa ko hari ikintu kibatandukanya mudatayiriza umugozi umwe byakumuze kuvugwa ariko nane nkavuga ni mwareba internal democracy mukareba mu rugaga ubwanyu strictly zirakora zite nubwo abanyapolitiki bashaka kubatandukanya kuki biborohera kugira ngo binjemo babatandukanye ese mu rugaga mo imbere nta gukeka ko harimo akabazo bwane nyasino shuka amaboko
reka ibyo ngibyo ndabisobanura ngeranyije n'andi mashyaka urebye ikibazo abantu bakunze kuvuga nyine ko gikomeye mu rugaga ni ikibazo ko kuki iyo demokarasi uvuga kuko ukurikije indi mitwe yose nzi n'abantu bose bafite amashyaka hano hanze ibyemezo nk'ibi ngibi byo kuvuga ngo umuntu yahagaritswe bifatwa hashize amezi n'amezi haba manama haba abo bita conseil de sage urugaga n'organisation nini ibibamo abantu benshi bafata ibyemezo hamwe ni nabyo byagiye bitesha umutwe aba bantu bari burayi bafite amashyaka bo baba bavuga rikijyana ni nacyo cyatumye twagira mungu yumva agomba kugiramo nk'umuntu umwe ahamagara akavuga ngo ndagira ngo nkorere ibi kubera ko ubundi yahamagara organisation bagomba kujya gukora inama bakabaza bati murashaka ibi bakabaza abandi muragira gute
twagira mungu ntabwo tuzi neza niba yarabikoze uri murabwira ngo twagira mungu agahamagara
reka
twirinde gucyamo twagira mungu cyane okay,
reka tubirekere aho nkubwire noneho icyo ngicyo cyo kuvuga ngo ubyemezo bifatwa gute kubera ko barimo bavuga ngo habaye ngo nibyiringiro wananiranywe na Wilson ndagira ngo mvuge icyo gihe akimara yarafashwe muri Tanzania kuko arafungwa icyo gihe nabwo ntabwo abantu bazi uko yari yagezeyo n'ibyari byamujyanye usibye ko nyuma nabwo mu bisobanuro bagiye batanga avuga ko yari yagiye ngo mu rwego rwa CPC ariko afunguwe yagarutse muri Congo haba manama yo kumwungana byiringiro atorerwa kuba doze mu vice president bariyunga batangira gukora ariko bimwe mu bintu byatumaga bakomeza kugongana birakomeza ibyo bintu rero iteka byagiye binyura mu nzego n'amanama nicyo rimwe na rimwe y'abantu bavuze ngo barananiranywe uzi neza ko ari ibintu bihashize imyaka n'imyaka biba ubirekera izo nzego uko zirimo zikora icyo nakwizeza abanyarwanda nuko urugaga ntabwo ari byiringiro urugaga ntabwo ari Wilson kandi kuba Wilson agiye na n'inshuti ze bumva ibintu kimwe ntabwo bivuga ko mu by'ukuri ari ibintu byagombye gutuma abantu bagongana ngo barwane bigende gute gusa ikibazo gihari niyo utangiye kumva iyo mvugo yo guhindura abo ngo batumva kimwe nabo ko ari abantu bo kwicwa cyangwa se ko ari abagome ngo barashe kuri HCR ibintu nk'ibyo ngibyo bikomeje kubera ko bene ibyo ngibyo ntabwo byubaka uwo mwuka ibyo ni ibintu ubundi bikorwa ni ibintu umuntu akorera umwanzi ari nayo mpamvu iyo wenda ukomeje gucukumbura ugasanga harimo nk'akaboko kagenda kakaba kagera kuko i Kigali nk'uko n'itangazo ryabo ribivuga ntawe byatangaza gusa abanyarwanda icyo nabisabira muri iki gihe ni ukumva yuko si ubwa mbere habayeho abantu bananirwa gukora ibintu nk'uko mu rugaga bikorwa bakavamo hari ababa hanze bakora bagera bakananirwa bakabihagarika hariya hari abagira gutya byabo bakumva bananiwe hari abataha hari n'abajya mu bindi bihugu ntabwo urugaga rwigeze rugira politike yo kuvuga ngo niba utarurimo ubwo ngubwo umwanzi w'igihugu, ibyo bintu nawe uri hano hanze uvugana n'abantu, sinzi niba hari abantu urumva babikubwira. Iyo mvugo rero akenshi yo kutumvikana n'abantu cyangwa kuba abantu batakorana, akenshi iterwa nuko abantu baje bazanye ikibazo cyabo. Niba uje muri organization ukaza uvuga nka bimwe nigeze kubivuga ku yindi radio kare, umuntu aje akakubwira ngo ugiye kugira ngo nkorane nawe, ndashaka kubanza ukica abavandimwe bawe, ukabanza ugatuka nyoko, ugatera amabuye bashiki bawe, ibyo bintu numara kubikora noneho uraba umwana mwiza ndakugira umwami. Icyo gihe uwo muntu iyo nk'icyo kintu gikoze ukavuga ngo ugiye gukorana n'uwo muntu, biba bizagora kugira ngo abo bavandimwe bazongere bakwizere, biba ari ibintu bikomeye. Ariko uvuze uti njyewe ntabwo mbishoboye ndabihagaritse ndagiye, ukavuga impamvu ukagenda ukajya gukora ibyawe, nta muntu wabuza gukora ibintu bye. Ariko ikibazo ni bene ibyo ngibyo byo gutangira deja harimo kugambanirana no kuzamura amagambo ubona ko ari we gushaka gutwika. Aho ngaho niho uvuga uti abantu baba bari inyuma y'ibi bintu baba bazanywe no gukora sabotaje. Ndumva wenda nsobanuye bihagije, kereka niba hari.
Urakoze cyane, reka turebe bwana Didas dufatanyije muri iki kiganiro. Bwana Didas, niba mutwumva, hari ikibazo ufitiye bwana Inyasi?
Absolutely, byinshi cyane ahubwo, kandi urakoze cyane bwana Serge. Ariko bwana Inyasi ndagushubije, ariko uri mbabare ntabwo ndi guha umwanya nko Serge yaguhaye. Turavuga twihuta rwose, twihute vurema, nta nubwo mbaza ibibazo bigoye n'ibisubizo rwose bitomoye, yes or no cyangwa se amagambo ashoboka kugira ngo nyine tuzone guha umwanya abandi banyarwanda batumva kugira ngo baze kubona kugira icyo bakubaza. Twihuse kandi tuyebye mu by'ukuri iriya ataki yo kuri HCR yo muregana hagati yanyu na ntuzo nariya pati ya ntuzo ya Byiringiro, ukeka ko ari nde wayiteye exactly?
Ukurikije iby'abakongore bavuga ko ari amabandi yari agiye kwibaza ordinateri n'amatelefoni,
ukumva se ko amabandi mu by'ukuri amabandi yapfa gutera gusa out of naho ya amabandi akaza gatera atazi uwo munsi ashyiriye reje kubarura impunzi amabandi agahita atera nk'abantu abanyepolitike ubonate ntacyo bivuze muri politike, ntacyo bivuze mu mibanire y'akarere n'abantu mubana muri Congo n'abantu mubana mu Rwanda. Nagira ngo nuve ko hari ikintu wenda
yewe urabona ibintu nk'ibyo iyo byabaye ahantu utari amakuru agasohoka ameze kuriya, tuzi ko hariya haba abantu benshi bakora ibintu byinshi binyuranye. Hari ahantu FDR yahabaye igihe kinini rimwe na rimwe kubera ko tutabaga dufite uburyo abantu basohora amakuru buri kanya ngo bavuge ibintu byabaye, nk'imitwe ya gisirikare ikaza ikajya hafi y'aho ngaho ari Kagame wayohereje, ikica abantu yangizwe hamagara abanyamakuru bakavuga ngo dore abantu FDR yishe. Ibintu nk'ibyo ntabwo mpakana ko bishobora kuba hariya, ariko kugeza ubu ngubu ntabwo nakubwira ngo nzi abantu bateye kuri HCR bari bo, usibye ibyo byo kuvuga ngo ni amabandi. Ubwa mbere numvise abantu bavuga ngo ni Byiringiro na FDR byateye ni muri iri tangazo ry'ejo.
Urakoze cyane. Birashoboka ko ko n'abanzi banyu batera cyane cyane ko nta ntuza nta nta bangaririmo ko modus operandi uburyo intambara zirwanwa harimo no kugira ngo ukore attack ko kuri ahantu hari strategic kugira ngo ubyitirire umwanzi wawe kugira ngo umuce intege umuhagaze nabi mu mahanga n'ibintu byo byose birashoboka ko na ntuzo na inkotanyi zihatera FPR yatera but ukubona wowe leta y'u Rwanda yafite inyungu ki mu gihe ngo utere aho hantu kandi ishaka ko mutahuka mwebwe
icyo leta y'u Rwanda se irashaka ko dutahuka irashaka ko dutahuka mu zihe condition ishaka ko abantu batahuka gute ikindi
niko nkeka ko
bera ko
bavuga ko impunzi zose zigomba gutaha nta kibazo
bavuga ko nta kibazo cy'impunzi nta muntu nta munyarwanda ufite impamvu zo kuba impunzi ese wowe
afe donc
ugira byumva ari byo
no ntago nta wimbaza ko mbyumva ngenda kubaza ko mbyumva uko mwumva mbyumva
ok igihe cyo nkubwira nuko
ariko
u Rwanda hari ibibazo difference ihari yo kuvuga ngo abantu nibatahe mu Rwanda nta mpinduka ihari abantu bakitwa kuriya bicwa
impinduka yihegizagitire
impinduka y'ubutegetsi izana demokarasi ituma abantu bose bagira uburenganzira bumwe ibyo bintu
demokarasi ndayitanze ejo mwataha
none se icyo gihe abantu bose bisanga uburenganzira abantu babuzwa n'iki no gutaha none se ubu ngubu abantu bose bari hanze badataha ni ukubera ko bari muri Congo
mukanya abgana tse ku kibazo ugisubiza ushingiye ku bibazo bibera mu mashyaka ari hanze muri Europe ntabwo ushobora gusubiza ikibazo ushingiye ku uvuze uti nakanaka ndavuga mu FDLR Kagame avuze ati demokrasi nayitanze ejo mwataha ikibazo cyari as simple as that
none se ikibazo cya demokarasi n'uburenganzira kiramutse gikemutse mu Rwanda niki cyatuma abantu badataha kuko nge ndumva abantu bose bafite uburenganzira bwo kwishyira bakizana mu Rwanda kariya karingane kose kadahari abantu bose bataha nta nubwo hari uwagomba kubibabwiriza nta nubwo ntekereza ko habaho impamvu yo kugira urugaga nka FDLR hanze kandi sinzi niba na RN se cyangwa se indi yose yagira impamvu
oya reka tuba turese RN se reka turese impamvu kugira gutya no kuvuga ngo kare hari ikintu yavuze mu kiganiro uvuga uti abanyarwanda uvuga uti abanyarwanda ndi umunyarwanda nanjye ndi hanze tuvuga niba ashaka kugira ngo nkwibonemo nuko bakumpagararira kugira ngo umpagararire hari icyo ngomba kubonamo cyo representing ikibazo nabazaga reka twibagize arandase twibagize n'amashyaka ari hanze n'aba azardian kugira ngo n'ibikini bike iyo twibagize ibyo ngibyo biraho ngaho
nishyo uri mu mbona mose yibonamo kuko nge ndumva kumbaza niba mu Rwanda haramutse haje demokarasi FDLR yataha
ariko
nk'aho umutwe wawe harimo ikintu
ntabwo kubura demokarasi byo yahunze ariko
twahunze iki
njyewe nahunze reka nkubwire wenda reka kuvuga njyewe reka mvuge n'abandi nk'abantu abantu bavuga ba RNC naba muze kugira ngo uvuga mu kanya bahunze kubera ko demokarasi yavuze mu Rwanda ariko FDLR ukuntu tuyizi yavutse mu 2000 ngira ngo niba nibuka neza ariko ni remnant n'abantu yavutse mu kubera ari impunzi z'abanyarwanda zahungiye muri Congo nyuma yuko FDLR ifashe ubutegetsi uvuga umwe abantu babye FDLR bahunze ariko bamaze gutsindwa so ntagusha kwitanya rero ukuntu bahunze n'impamvu sereje yose n'impamvu
niba twahunze uravuga ngo abantu bahunze kubera ko batsinzwe
niko byumva nshobora kuba nibeshya
niko ngukubyumva
wadufasha kutwumva
noneho urashaka kumbwira yuko impamvu zatumye hari abatashye bakicwa hari n'ubu ngubu akarengane kangana kuriya mu gihugu, niba muri iyi minsi ubona ari abantu bagifunze, hari abantu bafungirwa ibyo bavuze, urashaka kuvuga ko kuba umuntu yaraba yarahunze mbere akaba yumvizo Valeri ari important ku buryo ashobora no kuzipfira, kuba yarahunze mbere bimutandukanya nawe kubera ko hari impamvu ebyiri zituma abantu bakunze kujya muri bene iyo mikino yo kumva yuko ngo abantu ngo ni remnants, donc ya nyandiko ikunze kuvuga ngo ni remnants y'abantu ngo basize bakoze genocide. Ndagira ngo nkubwire ko ibiganza byanjye birera, ariko ntabwo nemera yuko kugira ngo mbe mu Rwanda cyangwa se kugira ngo mpatambuke nigenga cyangwa mfite uburenganzira bwanjye bisaba ko nemera ibyo FPR yemera cyangwa se mpfukamira FPR. Ntabwo kuba abantu basaba bene ubwo burenganzira bituma baba banyuranye nawe kubuta twibonamo ngo kubera ko twahunze mbere. Hari impamvu wenda utekereza ko kuba umuntu yarahunze mbere bifite icyo bimwanduza, ibyo bintu ntabwo ari byo. Twebwe dufite za Valeri twumva, tubona igihugu nk'igihugu cy'abantu bose. Kuba rero hari izi mfunguzo enye inkotanyi zazanye, ndagira nkubwiriza arizo. Icya mbere, dufite igihugu kigizwe na kilometero kare ni ndumva ari 2026 na hari na 700, kikaba gifite abasirikare batuma ibyo aribyo byose. Hariho n'ingiye mvuga ko ari kilometero kare 2026, ariko bigitoya ku buryo kugira ngo kibe gifite abajenerali 40 n'abangahe bikubwira ko buri muntu wese uhari ari physically confined. Noneho kugira ngo niba umuntu atekereje ibintu binyuranye n'ibyo FPR yabwiye abantu gutekereza, baravuga ngo uwo muntu afite ingengabitekerezo, ni ukuvuga ko ni umuntu mubi kubera ko atekereza ukundi kuntu. Uzi abana barimo bavuga ngo n'abavutse ngo bafite ingengabitekerezo, icyo kintu ni urufunguzo rwo mu mutwe, urwo ni urwa kabiri. Ikindi, niba umuntu ngo hari ibyo yemera mu mateka, FPR ivuga ko ibyo bintu atari byo, ubwo ngubwo ngo ni revisionist, ni ukuvuga ko nabwo ngo yakoze ikintu kitari cyo, ibyo nabyo ni icyaha mu mutwe, nabwo ubwo ngubwo ibyo bigomba gufungwa. Urufunguzo rwa kane, baravuga ngo niba hari ibintu uzi ko byarabaye uhari, FPR ikaba ishaka ko utemera ko ibyo bintu byabaye. Iyo ubyemera uravuga ngo uri a denier, ni ukuvuga ko mu gihugu abantu bazanye sisitemu itekereza gutyo, wowe iyo wemera uburenganzira bwa buri muntu wese ukaba wemera ko igihugu ari icya buri wese, ko umuntu avuka yigenga agahabwa uburyo bwo kubaho n'ingufu ze, noneho ubutegetsi bukajyaho ari uko abaturage babwemeye, hakabaho ikingiki mu Cyongereza bavuga the consent of the governed. Niba ibyo bintu bidahari, abantu bashobora kubifatira intwaro. Ntabwo rero ushobora kubera ko abantu bafite izo ntwaro ngo bazifite kubera ko ari uko bahunze kera. Kubera ko ikindi mwibagirwa nuko inkotanyi ntabwo zatsinze ngo zigume mu mipaka, zakurikiye abo bantu zirabirukankana kugera kuri Atlantic, zirica zirihaza, ziracyaza muri Kongo kwica abantu uyu munsi. Ni ukuvuga ko abo bantu niba ubuzima bwabo bufite Valeri, tugomba kumva icyo bivuga. Buri munyarwanda wese wumva ko niba abantu bapfuye muri Kongo kubera ko ngo ari bamwe bahunze kera, hari icyo bitandukanyijweho n'uriya mukarasi bishe gutya, cyangwa se baba bazunguzayi barimo baniga kubera yuko bumva babyutse mu gitondo bakeneye ngo kurambura imitsi. Ibyo bintu ntabwo bishobora kwemerwa. Ntabwo ushobora kuba utekereza gutyo ku gihugu ngo wumve yuko hari umuntu urutundi, cyangwa se ngo kubera ko umuntu yahunze igihe kiniki uburenganzira bwo ushobora kugira n'akantu na gato y'ubugabanyaho. Aho ngaho niho abantu bamwe
urakoze cyane bwana Serge. Wa muri tumwe
Yes, did that, sure.
I would have a question. So, even to get even goes to the room, we can't even go to Vakumva when are you in Vadbok picking. I think Nigerian Gokuko or Tafatana and I'm going to see Sinivan of the Red. Nanamoku and Amok were going to do Yokuvan Amochin. I guess since you want to move, Kuran and Jay. I can't get a democracy. Aya woye nuzda RCS umuntu ari kintu amubwira
uwo muntu nawe yibaze impamvu rwarakabije yicaye hariya nyina yoboye prison none hagenda ashaka rwarakabije amubwire amutumire wenda tuvuge niba utuye mu kindi gihugu tumira rwarakabije aze kugusura ejo turebe uko bigenda yuko kuba yambaye amapeti kuba ari hariya ntabwo bibuza ko kuba aba muri prison ari prison kandi afite uko yagiye afite ibyamujyanye ibyo rero ntabwo wabiheraho ngo uvuge ngo abantu batange uburenganzira bwabo batange uburenganzira bwabo bwo kubaho cyangwa se uburenganzira bwo kuresista operation
ariko ari mu Rwanda ariho rero kandi mu kazi akora
kuba ariho erega hari ibintu byinshi burya icyo kintu cyo kuvuga ngo kanaka ariho ni nka bya bindi byo kuvuga ngo kubera yuko ngo hari iterambere ngo abantu ngo bisaba uburenganzira bwabo ubuse umuntu kuba yakugira esclave we none hakakwambika neza akakugaburira biba bivuga ko utari umunyururu kubera ko
none ngo esclave
wandi yaravuze ngo yaravuze ngo umuntu udafite ikintu yemera kuburyo ashobora kugipfira ntabwo abagomba kwemera ntabwo abayemerewe kuba umuntu niba rwakabije yumva uburenganzira bw'abanyarwanda yavuga ko ashaka kurwanira bitari ngombwa ko icyo yarakeneye ari umugati ibyo ngibyo na feri yiwe n'abandi bose bari hariya bajya kurigata ibirenge bya Kagame na Nyiramungi n'ibindi byose abo ni uburenganzira bwabo nibyo bashaka ubwo ngubwo motivation zabo zo kubaho ni ukujya kurigata ibirenge ariko abo ngabo ntabwo ari twebwe ntabwo ari wowe nawe niyo mpamvu yanze
ntabwo nihaze ko ni mu Rwanda ntabwo uzi aho ndi mu Rwanda njyewe ariko wenda
tuzatinze noneho ni ibyawe nawe uri mu Rwanda gira mahoro ariko jyewe nshaka kuba mu Rwanda mu gihe ibintu hari ibintu bimwe ntabibona ibintu ntemera ko bagirira Rwanda
ntabwo negative ngibyo Kagame na Nyiramungi uri murambeshyira ubwo se urumva utambeshyiye kweri
ntabwo mvuze ko abanyarwanda bose bahari babikora ariko hari abahari kubera iyo mpamvu
urakoze cyane
none se wambwira ko ntabwo ari gatirenge
Nago mbizi, sindabibona hose. Akabazo kanyuma ariko akabazo kanyuma wenda tuvuye muri ntuza muri droit de l'homme mvuga muti the right to life uburenganzira bwo kubaho. Utrebye wenda muntu uza muri the bigger picture. Kugira ngo abanyarwanda bo turimo kubwira ubu ngubu batwumva for example and just abagamake ya muri kuri political program yanyu FDRL for example unemployment rate mu Rwanda iri kuri 3% mufite ngamba kugira ngo suppose muje mu kubategeti what would you do cyangwa se net enrollment rate y'abanyeshuri mu biga primary school cyangwa secondary school iri kuri 97% health delivery iri kuri 48% I mean ni kimwe mutandukanye mwumva mwashyira ku banyarwanda kirenze icyo leta murenga ni kimwe mwakora exactly
ndumva mu bintu Serge yavuze ari buvuge kuri bimwe by'amazi nawe koko numva uri umunyamakuru ukabuze za statistics zirimo ziva i Kigali ukabuza ibi bintu bavuga ko iyo umuntu afite inka imwe aba yabaye umukire ugiye koko kunzanira iyo mibare none se burashaka kumbwira ko iyo tubonye abantu barimo bicwa n'inzara mu Rwanda biba bivuga yuko koko ko iyo mibare ariyo ubuse ko mu minsi yashize berekanaga ba abana bajya kwiga mu mashuri bagakora class imwe ari abana 80 iyi education imeze gutyo uratekereza yuko twahagira ntituyihindure ubuse ko urugaga niyo
byo
bavuga ni urugaga rwa cyo
twakora iki nyine
n'ukuvuga twazana programu ziha abantu bose chance zimwe zigabanya cyane cyane ibyo gufata imitungo y'igihugu ndashidika nkubwire kugabanya gufata imitungo y'igihugu bakayishyira mu muri ibi bintu bavuga ngo ni za company privé noneho bagafata abana b'abantu bamwe speciale bakabigisha mu buryo bumwe none ugasanga amashuri yandi y'abantu basanzwe atabona za rusuruse zingana ibyo ngibyo no kuvuga hagomba kuba uburyo umutungo w'igihugu ugera ku baturage bose kandi ibyo ngibyo urabizi ntabwo ariko bimeze yariya
nyine namuze muzabigenze gute mwebwe ndashaka kumenya abanyarwanda bakumva bashaka kumenya mwebwe muzabigenze gute niki muzakora differently kitari uko igikorwa ubu ngubu amafaranga y'igihugu bimuvuga ngo kutayashyira muri kuyashyira akwiye kuba nayahajya ajya hehe mwebwe muzashyira hehe
none se ubu koko uragira ngo mu minota niba ari amasegonda ngahe uyu Serija duhaye nge muri platform ivuga ngo amashuri tuzayaha kanaka donc x amount pour ça infrastructure tuzayihaye ibi nibi ibyo ngibyo uragira ngo ni programme politique ushaka usuragira ngo mbiye ko programme politique ntayo tugira
nicyo nyine nshaka ko abanyarwanda bamenya bumva kubera ko urumva umuvugizi wa
ushaka mubwire ko dufite organe ubu ngubu tugira dufite site urugaga.org ndumva kimaze imwe buriya turazishyiraho izijyanye ni na za programme politique n'ibindi noneho abantu bashobore kubona ibyo ngibyo ariko nge natekereje ko uyu munsi naje gusobanura icyo kibazo cyawe cyabaye ejo bundi ariko icyo nkubwira nuko urugaga dabor hariya kwishyamba ubwaho kubera yuko si ukurinda impunzi gusa hari no kwigisha abana hari no kugerageza gukoresha twa resource twose duhari kugira ngo abantu bashobore kwivuza izo programme deja ku mpunzi nta HCR ntaki twashoboye kuzikora no kugira ngo rero nkubwire ko kuba noneho ibyo bintu byakunda mu gihugu iyo nta ntambara harimo yirukana abantu barimo bafite uburyo uvuga ati uburezi buragenda gutya kandi ntabwo ntekereza yuko amashyaka azaba adahari ibyo byose twemera ko habaho demokarasi multipluraliste ubwo nawe ibyo uzaba urimo n'ibyo uzaba utekereza uzazana ibitekerezo byawe kuko icyo gihe ibyo ni ibintu bikorwa na guverinoma nagira ngo nkubwire yuko nta kintu kidahari
bwana Serize umbabare nagutsindiye ubwo mwafata ijambo bwana Serize kuri ikiganiro cyanyu
urakoze cyane Didas rwose ndabizi wari kubaza byinshi ariko reka tu Inyasi reka tugushimire kandi impungenge nari mfite ndumva kuri mugoroba ari cyo dufashije ariko no kuzagutegura ikiganiro cyihariye na Didas Gasana kugira ngo murebe kuri politike murebe ku byo muteganyiza abanyarwanda Didas ndumva afite ibazo byinshi cyane wa mugani kandi sibyo nagutumiriye kuri uyu mugoroba ariko umunyamakuru urabizi burya atunga mikoro umunyapolitika muboneye cyane cyane nkaye kubura umuvugizi rero birumvikana ugomba guhora witeguye kandi Nyansi mu gihe kitarenze umunota ubutumwa asorezaho kandi mwihangane niko bimera ubutumwa asorezaho cyane cyane waha impunzi z'abanyarwanda zirimo hariya mu mashyamba ya Kongo
icyo nababwira ni kimwe kandi barakizi bakomeze bagira ukwizera bakomeze bakundane kandi bakunda igihugu. Kubera yuko amacakubiri yose abantu bashobora kuzana, ibibazo byose bishobora kubaho, abantu iyo bibutse ko ari Abanyarwanda bakibuka ko bafite ibibazo bimwe, ntibinanirana kwibuka iyo bavuye, kandi iyo uhibutse biroroshye kureba iyo ugomba kujya. Ibirangaza rero uko bimeze kose, amagambo yose ahavuye hose, ibyaza avuga, iby'abantu bagerageza kuvuga barangaza abantu, ni ukubireba n'umutima ushishoza, n'umutima wo gukunda abo muri kumwe n'abo utazi, no kwibuka ko no mu gihugu tuhafite abavandimwe, kandi ko nabo bafite ibibazo, kandi ko nabo bakeneye ko tubatekereza, kandi ko dukeneye ko bakeneye urukundo rwacu. Ibyo rero nzi neza ko n'impunzi zose n'iziri hariya muri Congo, siniziri muri mu rugaga gusa, nzi ko abantu bose bari hano hanze baba bajwe n'ibirimo biba mu karere ndetse n'ibirimo biba mu Rwanda, abenshi bafite uwo mutima wo gukunda igihugu no gukunda Abanyarwanda. Kuko urugamba rwacu ntabwo ari urwo kubohora amazu cyangwa se kubohora amasambu, icya mbere ni ukwita ku buzima bw'abantu, ni ukubohora ubuzima bw'abantu no mu mitwe yabo, no kugira ngo bashobore kwisanzura, bashobore kuruhuka igihe bakeneye kuruhuka, bashobore gukora ibyo bagomba gukora igihe bagomba gukora, kandi babeho nta ntugunda ya guverinoma ibari ku mutwe. Kubera ko igihugu ni icya buri wese, kukirwanira bisaba ko buri wese yiyibagirwa, akareba inyungu zacyo, akareba inyungu z'abantu cyane cyane, akareba inyungu za rubanda mbere y'uko areba ize bwite. Murakoze.
Urakoze cyane Bwana Ignace Ntirushwa Amaboko, reka ngushimire umwanya wa Radio Itahuka. Iki kibazo nzakomeza kugikurikirana ku buryo igihe aricyo cyose tuzakwitabaza, uzaza tukakiganira. Didas rero nawe ubwo uzategura ibindi bibazo ushaka kuzabaza Ignace, tuzabaha ikiganiro umugiye muri iyo politike Inside FDL. Murebe politike nicyo bayishe Abanyarwanda, kandi koko Didas uzabikore icyo kiganiro, nduba ariwe uzagikora. Ibibazo byose wifuza uzabiganiriza Ignace n'abandi wenda wakwifuza gutumira icyo kiganiro. Inshuti bamuteze amatwi Radio Itahuka, reka dukomeze ku yizindi ngingo nabategure kuri mugoroba. Dufite ingingo nyinshi zitandukanye, reka mpite nyarukira kuri iyi ngiyi. Yaba Abanyarwanda babaye abastari Kigali mu Rwanda, ntabwo ari abastari kuko ari abastari, ni abastari bitewe n'ibitangazamakuru mwabyutse mubyibonera mu binyamakuru bitandukanye. Hari Kigali Today, hari Igihe.com. Nko mushyiye amarwe Igihe.com, inkuru yasohoye mu itariki ya mbere iravuga iti: nyuma yo gutaka